Ted Boy on the track.
Niko tamani kwako niko nchovu, lege lege kama kuo umenikamua. Ibilisi asipite shetani, penzi akate utepe, ukaniacha mi utaniua. Kandamiza kandamiza jia, minya itoke maji maji, alomba chize alaji, Mungu seme nipa kipaji. Ata ukiwa mabovu takuvumilia, weni mwagie malovu. Miminia sume nipende kitovu takuvulia, nipe pembe la ndovu sitaki vibamia. So baby let me touch your body, I love you your body, everybody allow me touch your body, I love you your body, your body.
Oh na na, oh na na. Seke juwa ntaramera, zuri hadi unakera. Sio live, sio mbele ya kamera, sio wenzi tena ubachela.
Ona, animaliza yote misemo, sweetie akinipa mimwezenu na saga meno. Bibi ona natamba na yeye bado akiwemo. Ona, akiwa mbali na mimi pressure miemo. Chunga usinipe mitihani, nikirudi sini kukute nyumbani. Hasira upunguze visirani, penzi letu lisishie njiani.
Hata ukiwa mabovu takuvumilia, weni mwagie malovu. Mimi nia
nimekupende kitovu, si utanivulia. Nikupe pembe la ndovu, si utaki vibamia.
So baby let me touch your body,
your body, your body,
love with your body,
your body,
your body,
your body,
allow me touch your body,
your body, your body,
love with your body,
your body,
your body,